Uyu muhanzi witabye Imana ku myaka 27 gusa ari mu bababaje abantu benshi, ibi bikagaragazwa n'umubare w'abantu bitabiriye umuhango wo kumuherekeza. Umuhango wa none wabanjirijwe n'igitaramo cyo kumwibuka cyabaye ku mugoroba wo kuri wa kabiri mu ihema ry'ahazwi nka Ka Kigali, ahakunze gukorerwa inama zisanzwe zakira abantu barenga 300,000. Ni naryo ryabereyemo umuhango wo kumuherekeza, ariko iryo hema ryuzuye, bamwe barahagarara abandi biba ngombwa ko basubira mu ngo. Ababashije kwinjira mu gitaramo cyo gusezera Buravani barimo abavandimwe be, bongeye kwerekana ko Buravani yari umusore udasanzwe ndetse wagaragaje kwizera Imana mu burwayi bwe. Uyu ni mukuru wa Buravani.
Ntiyigeze na gato agira ubwoba bwo kugenda. Ndibuka yuko yifuzaga ko azaza agakora konsere, akambwira ko nagaruka azatangira gukina golf, akatubwira ibyo bintu byinshi kugira turemo umutima, kuko ntiyashakaga umuntu umuhagarara imbere ababaye cyangwa ari kurira. Umunsi umwe ndamwandikira ndamubwira nti sigaye njya gusenga ngasaba Imana ngo uzagaruke. Ahita ambwira ngo ukomeze usenge ngo ariko ngureke n'icyo Imana yateguye kizabe.
Ubuhamya bw'ababanye na Buravani bwagarutse ku ndangagaciro yamuranze yo guca bugufi, gukunda gukora ndetse no kuba yari umukristu. Muvandimwe wa Buravani mukuru we nanone umwe mu bajyanye nawe aho yagiye kwivuriza mu gihugu cy'Ubuhinde, yagaragaje ko Buravani amaze kumenya indwara ye yahise ashyira ku ruhande indoto ze zo gukomeza umuziki, ahubwo asaba Imana kumusubiza ubuzima akayikorera.
Kuva kuri tariki enye kugera kuri 13 wabonaga ari wa muntu usa nk'aho ari mu kazi, avuga proje ze, bamaze kumunyuza mu cyuma, bamaze gukonfirma kanseri, noneho akambwira ntabwo gishaka kujya i Rwanda gukomeza za proje zanjye. Imana ifashe njye i Rwanda, kuvuga Yesu. Ni icyigisho cyiza cy'ubutumwa bwiza, harimo reflexion kuri Iva, kuri kariyeri ye. Hari abajene benshi mu gihe cy'ikiriyo rwose nabo batangiye kwitekereza, ese twebwe ejo ni iki, wa mugani dukeneye kuba mu buzima bufite intego.
Ivan Buravani wagaragaye nk'umusore ukunda gusenga no ku munsi we wa nyuma mbere yo kumujyana mu irimbi rya Rusororo aho agiye kuruhukira bwa nyuma amasengesho yo kumuherekeza. Yayobowe n'umushumba w'itorero Angilikani muri paruwasi ya Remera, Pastor Antoine Rutayisire, wongeye gukebura abahanzi badaha umwanya munini ubutumwa batanga mu ndirimbo. Ashima Buravani ko yabwitwayemo neza mu gihe yamaze ku isi.
Imana yari ivyanditse ngo uyu mwana azavuka kuri iyi tariki, nageza kuri iyi tariki azansanga. Yewe nagiye screening indirimbo ze ubwo nyiramo n'abahanzi barimo hano muzabyige. Umunsi Iva Buravani yavuze ati jyewe naririmbaga muri gospel, none ngiye gukora music nk'imibereho, ariko content y'ibyo uririmba muzatugirire neza abahanzi, kuko buryo ikikwamamaza ntabwo ari birya byambaye ubusa mwongeraho. It's the content of your music. Ujya kubyina ugashyiramo abakobwa bambaye ubusa, ugashyiramo abandi bakora iby'urukoza soni, buryo you are killing your music. Jyewe music ya Iva Buravani ariko ndayikunda kuko ifite content.
Ubwo budasa bwa Buravani nabwo bwatinzweho na Minisitiri Rosemary Mbabazi, nawe washimye imyitwarire ya Buravani.
Mwabuze umwana nako twabuze umuhanzi w'indashyikirwa mu gihugu cyacu. Igihe cye cyari iki Imana yamugeneye. Yacaga bugufi bidasanzwe bitamenyerewe iyo umuntu amaze kugira izina rikomeye. Yari ishema ku mugabane wacu no ku isi yose. Izo ndangagaciro rero zo gukunda igihugu, tuzongereho gukunda umurimo. Murabyumva, naho yari arwariye yakundaga gukora umurimo agakomeza gukurikirana. Ndimvaha ningira mfite gahunda. Rubyiruko nagira ngo mbasabe rwose tugire ubuzima bufite intego. Ndatekereza ko n'igihugu cyacu cyazize uruhare rukomeye cyane mu kujya kwivuza mu mahanga byananiranye.
Ivan Buravani yavutse mu 1995 yitaba Imana tariki ya 17 z'uku kwezi kwa munani azize indwara ya kanseri y'impindura. Yashyinguwe kuri uyu wa gatatu mu irimbi rya Rusororo riri mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.